amor above. Amor que is back again. Amor que daña la
Nilikuwa mule ila baba ameniokoa. Amen. Kukesha bana mabindi staki sasa nimekuwa. Mistaki kukuta masigara staki. Mistaki makikikiki wala staki. Miso mtu wa masiara staki. Nimesha punguza papara staki. Nimesha punguza papara.
Oh, shetani ya aniwe. Oh, sagode shuku.
Nimeacha, mimi mbona nimeacha, nimeacha, mimi mwenzenu nimeacha, nimeacha,
sio nikoje,
mimi mbona nimeacha,
au
naumwa, nimeacha,
mwenzenu
nimeacha, nasema Mungu peke anatosha, stuck tena waganga, na kuna wakunipotosha, nimeshajipata. Naitaka pepo, pepo, jamani pepo, pepo, wauni pepo, pepo, shetani niache nishatulia.
Oya wauni ya,
sio kweli,
wezenu nimeacha,
sio kweli,
oya oya oya,
sio kweli,
nimeacha,
sio kweli.
Yeah.